This is an MUT Radio podcast.
Mr. Ntokozo Zulu, welcome to MUT Radio. How are you?
Sanbonani MUT.
Morning. Morning, Mr. Ntokozo, staring.
Yeah.
So, when did you discover that you have an amazing talent?
I think I discovered in 2002. I was doing grade 8 at Dover.
Mm.
There were times where I would sit alone and ngibona sengibhala. Honestly speaking, angazi ukuqala kanjani. Ngabona sekwenze ukuthi hayi bo kanti ngiyakwazi ukubhala. But ngisaqala kwakuyi-English. And ngathi ngifike e-DUT 2008, I was introduced to the DUT Poetry Society by Busiswa Gqulu. I'm sure you know her. The one and only Busiswa.
Yeah,
so wahlangana nami ngiyoprinta. La maphomizi angihlezi ngiwabheka because angihlezi ngitype bese ngiyaprinta ngifaya kwi-file. So ngahlangana naye computer lab in one of the campuses at DUT, and she asked me, "Are you writing poetry?" Ngathi yes. Wathi yazi poetry session ngathi neyini leyo. But hlangana abantu kanje every Friday from 1 to 5. Ngathi benza poetry ngempela. Wathi ya, first time ngizinto enjalo, and I was the first year, and I'm ngiyibhayizele. The following Friday ngo-12 ngase ngihlele ngaphandle ngimlindile weven. And that is what I was introduced to people who were writing isiZulu. I got to meet people like Mxolisi Mtshali, Komblani Sithole, Zama Msibi, Xolile Vilakazi. I met a lot of people that time. Abantu engangiba-idolize nami ngibabuka lapha ngathi
Wow, powerful, Mr. Staring, man. Like, so tell us, how did you develop the love for poetry?
I think developing the love for poetry for me is interacting with other poets, being in space la kona kona manyama poet, and abantu abaningi bayebuze ukuthi ubhala ngani. Mina ngibhala ngempilo futhi ngibhala ngami. Yabo. Ney'nto engiyibonile nesengidlule kuzona. Most of my writings, 99% of them are about me.
Wow, that's powerful. So tell us, to a young person who's willing to do poetry, what can you say to that person?
Just be yourself.
just be yourself. Powerful, man. Powerful.
And I on one of the platforms I've recently initiated called the Inkonzo Ziyaphilisa. That is when I get to sit down, interact or interview poets ngokuthi bawobani basuka, because I firmly believe ukuthi poetry yaziwa, but it's a fun and ngathi it ayibe underground. Ngima iqala manje ubusobona ocofe befeature isha oBig Zulu.
Siyabona, you can now see what's powerful.
Exactly. So one of the people I interviewed was Thando Fuze, and one of the most important things as a show mean ukuthi being a poet is being yourself, because you share who you are, a piece of you, with other people. And ungase ngithi mina uthininge kwi-case la umuntu ebhala khona, like njengoba ngumuntu wesilisa bese ngibhala i-poem about incident engenzekala kumuntu wesifazane. Yabo. Wathi you'd never understand. Yabo. You'd never understand uthi umuntu ufile kanjani. Ungakwenza nje phela uyisholo, but ngizama ukukhombisa le idea ukuthi kuhle kakhulu uma uzazi wena qala, bese ubhala ngento oyaziyo. And do research. Don't just write about a topic, because sizokwehlele nje thina sikulindele silalele. And once you say something out of the line, siyaqala siluze interest.
Yeah, so starting namhlanje uzosiphilisa ngayiphi inkondlo?
There's a poem I've recently written. I've never performed it anyway. It is called Umsinzi.
Wow, so we're the first people to hear it. Oh, amazing.
So honored as a MUT Radio.
Just because it's you, guys. Just because it's
man. Shout out to you, my boy.
Yeah. So am I good to go?
Yes.
Yes, man.
Thank you. The title of the poem is called Umsinzi. As I told you, I write about myself. This is about me. Ngingumsinzi. Njengoba ngimile lapha ngizimele, kodwa ngizimele. Ngizimelele imfundisweni zabashiya le ndawo kwabezamuva, ngingumsizi. Uma kwenzeka ngiqhela lapha uze wazi ukuthi isizathu sami kusayikho ukuqinisa ukuma kwamlana. Ngisho ngingalala obokhozi esicongweni sokugcina, angiziphuphi ngingekho lana, yimina lona. Noma yikuphi lapho ngifika khona, angikhohlwa ukuma lapha. inani le imemo eziya kwenhliziyo ngise ungalobola intombi. Kokunye inhliziyo yokufisa inokungihlasela umibuya ngeso lokujabula kodwa njengoba sekunzima kangaka nokuthemba indala efana nami ngisikhohlise kanjani pho mina. Igigaba zeinganekwane kanja ngamandla nginokusifanisa kwasebesukile lana. Mangithi uxoxa ngeilwane. Abezamuva bathi sengidlala ugugu ngifakaza kanjani ngephambili ngibe ngimlapha. Ngithi kwakona ukuthi ngiyafakaza yikho ukuthi ngakhetha ukuma lapha lo mhlaba dengwazi kangcono. Ngincamela ukuhlwanyela imbewu ngilinde inhloso yayifana zilishumi kodwa umyeni wathola ingxenye. Ngimile lapha ngokuthanda kodwa ngizimele ngizimilele ezimfundisweni zabashiya le ndawo. Ukungabikho kwabo akusho ukuthi abanahlo nempilo ke nginayo. Sebehambe kakhulu esamila nabo bangishiya lapha kodwa igebe ngimvule kakhulu akuselula bangifice ngilokhu ngimile lapha ngikumsinzi. Njengoba ngimile lapha ngizimele kodwa ngizimele ngizimilele ezimfundisweni zabashiya le ndawo kwabezamuva ngikumsinzi. Usalokhe belesele njalo ukufuke ekhala ngezidleke sokhoza umebuke sakhe. Okubambiso ngezansi inani lamaphiko uma ngibabuka seziphakathi impela ke gwayini kuloko usuku nosuku ngiphendula umbuzo ofanayo kwabasafuna siye khona nase bebuya khona eqinisweni namdinge ezizathu isinqumo sami nje sisodwa sanele kungifanele ukubalana ngilesaba kabiki ihlazo ngami ngiqoma kusabeka nje lokuqala ukwethembeka nakhona njalo ngisenzela mina ngimncane ngimngaka sengimadaniswe nomanyosi zani ngani impela ikhawo. Ngisokeleka ngokubohla nje ingoba ngivikela izinto zabashiya le ndawo. Abadonsanga mina ngendlebe kepha abadonse lo odonse mina naye wayidonswe yilo wayana ngisazondonsa nje. Kuyofanele sizwane sithandane singabandawonye. Lingazilahla kunina liphume elivuka uma singaxoxa ngeenkulumo zasebebuya khona. Ngikwamayitapeli izixhu zempilo sibungaza oncwadi bakamayiphatha. Inhloboko ukuzekeka uma ihouse okuyimbhalo yabekwa isigungwana thizeni. Bonke lobu buhlakani bevela nje ngohambo lulunye uphindelela ngesaba ukudlula umbhobho wevolovolo. Nokho ke khona uma ngikhuluma iqiniso zike ilekenyano ngilwe ngitabalase zingibuke ngiqashuke ziphunyuke ngenyanya. Ngiyazi kunjani ukulwela isithunzi ogwadule kahle kahle ayikho into encane kulele limagadi. Like lihlasele ngengila ke nethumbu ubone ngeentuthwane ishaya uhologo ze-12. Babusisiwe othemba nabo lisethu kutwini zabo. Inani lemkhuleko kofanele lihambisane nemiphongolo yemjuluko yasentimini. Unganxusa nangezakamoya umlando uveza ukuthi alisuke ngawo wodwa. Kukhona okumele makabudele ingakho ngikhetha ukuhamba ngiyimelana. Ngingumsinsi njengoba ngimile lapha ngizimele kodwa ngizimele ngizimelele ezimfundisweni zabashiya le ndawo kwabezamuva ngingumsinsi. Noma sebekuphikisa uzobatshela ukuthi inkonzo ziyaphilisa. Ngiyabonga.
This is an MUT Radio podcast.